Sabiti ya insuwa eyo mwaka guno egenda maso ngekitongole kivunanyizibwa kwa kulungamya insuwa ki Insurance Regulatory Authority kigamba nti kyekiseera abalina business ne bannayuganda sekinnoomu okwettanira insuwa okwewala okufiirizibwa singa wabaawo ekizibu kyonna. Sabiti ya insuwa eno ey'omulundi ogw'omukaaga yatandika ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno ogwa March era nga yakutuuka ku ntikko ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno gwennyini omwaka 2026 ku kibangirizi kya ssemateeka oba State Square mu Kampala. Wakati akulira ekitongole kino Kaduna B. Lubega agamba nti omwaka guno essira balitadde ku kukuuma ebiseera eby'omu maaso eby'abantu sekinnoomu business n'ebitongole nga bayita mu buweereza bwa insuwa.